Yeah. Business. Praise the Lord. Exactly. Yeah. Yeah. Asa Mungu Baba mishukuru vipi. Mana yapo mengi na sijui nianze na lipi. Labda muziki, marafiki na waza kipi. Umeni verify pasipo blue tiki. Maisha yangu bila wewe mini failure. Mafanikio ni kuwa na wewe kwa hii dunia. Cause you got me where you got me. And I got you, Lord, I got you. Please, Lord of mercy. Menifanya wepesi, dhambi nacha so kesi. Baba, baba wa majeshi, kwenye shida, kwenye rao. Pona mimi bado, tumaini langu mini wewe kwako nipo gado. Tuombe sasa Mungu Baba kwanza na kusifu. Tusamee makosa yetu sisi wakosefu. Siku zote tutakupa wako utukufu. Tubariki tusamee yetu mapungufu. Amen.
Sina kingine mimi najivunia.
Yeah.
Zaidi yako Baba.
Exactly.
Mana niko tulingi metulia. Unaga baya. Hata wale wana nione usuda. Shabaya yao mbaya. Watapataje mwamba umenifunika. Kure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, never, never fall. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa, you got me where you got me. That's why I never, never, never fall down.